Setshwantsho sa borataro, katlholo ya ga Agani, yone e bona mo go Joshua kgaolo ya bosupa temane ya bosome le bone go fitlhela masome a mabedi a metso e merataro. Joshua a phuta bana botlhe ba Iseraele a ba phutela fa pele ga Modimo. Modimo a bontsha Joshua gore Agani o leofile fa pele ga gagwe. Joshua a re mo go Agani, mpolelele gore o dirile eng. Mme Agani a re, ke nnete ke leofile fa pele ga Modimo. Ga ke ne ke bona dilo tse dintle ko Jericho tsa silvera, ke ne ka itseela tsone. Banna bangwe ba tlisa dilo tseo tse Agani a ne a di fitlhile mo mokgotshwaneng wa gagwe. Mme Agani mmogo le ba lesika la gagwe le tsotlhe ba nang le tsone ba ne ba nyelediwa jaaka ga Modimo o ne o laetse. Modimo o ne wa busa pelo ya gagwe gape mme wa re mo go Joshua, tsaya matshole otlhe mme o ye go lwantsha motse wa Ai. O seke wa tshaba gonne ke neetse motse oo mo mabogong a gago, ke tla nna wa gago. Mme ge Iseraele wa obamela Modimo mme wa kgona go fenya motse wa Ai. Modimo o bona sengwe le sengwe, ga re kitla re kgona go fitlha sengwe le sengwe fa pele ga matlho a Modimo. Mme fa re tshepa Modimo ebile re ikwatlhela dibe tsa rona, re ipolela tsona mo go Modimo, Modimo o tla re tshwarela tsone mme wa re tlhatswa maleo a rona otlhe.